guys, it's your girl, and I'm chilling out with Remedy the Entertainer. It's Joanne, and we're here on the best music entertaining with the Remedy.
Nilisikia sauti yako ikiniita mwana wangu njoo ninakuita nikaacha nana ya dunia nikaokoka sikujua kuna uwezekano. Nitapata wateja wengi, nitapata faida nyingi. Nimebaki na alama ya mshangao akilini. Kila siku kwa maombi nauliza mbona mimi
nyuni. Na uwezi kandoa binadamu
kutoka.
Wachana na njia za kuna
kukutoka. Choka, niyo mana naomba nipe, nipe baba, nipe baba. Baba uvumilivu, nisipotoke kwa njia zako, nisirudi nyuma nisahau baba.
Nimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Nimbe
Nika and Weapon in Paco, Nika and Miko. machoni pako. Niatazame uzuri wako. Nisikize sauti yako. Need you the rain. Need you the rain, the rain, the rain, the rain in me, Lord. Need you the flow in me. I'm the only Jesus in me. I'ma see beyond my naked eyes and open my spiritual ears. I pray that I will hear your beautiful voice. Now you are my Liha, but there is so much to discover. Then I'm my Liha, there is power to deliver. Now to money, dakika moja, za ini na wewe. Now to money, dakika moja, za ini.
Thank you. maisha yangu yajengwe juu yako. Ninataka ndoa yangu ijengwe juu yako baba, ndoa zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe. Nyumba zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe. Ninataka uimbaji wangu baba ujengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza nijenge juu yako baba, Ebeneza
Remedy the Entertainer.
From the first day I met you, sijawahi lala nja. Umenishughulikia. From the first day I met you, sijalala na kiu. Umekuwa maji ya uzima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi. Blanketi umenipa. First day I met you, umenipenda na mambo yangu mengi.
Ulinipenda kwanza kabla nikujue, ulinipenda kwanza kabla nikupende. Nilipokujua hapo nikatambua, milele nitakuinua. Pendo la kishua na minamua, nitakupenda pia.
It's just a way, a way to show how much I love you.
Njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupenda.
It is just a way, a way to show how much I love you.
Njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupenda.
Hadi wewe umekuwa kizuizi maishani. Hadi wewe wataka nikose mimi taji ya uzima. Adui wewe ulishinda miaka iliyopita. Kalimani aliposema yamekwisha.
Eloi, Eloi, lama sabakithani. Mawe walitupa mate kukutemea. Pia mkuki ubavuni maji yakamwagika. Damu ilivuja ili nipate uzima. Uzima.
It's just a way, a way to show how much I love you.
Magumu sana nimepitia, nikajaribu tafuta msaada sikupata. Nikaendea wanadamu mwisho wakanidharau. Kumbe msaada wa mwanadamu unatoka kwa Mungu.
Nilijua wapo wenye haki ya kubarikiwa tu, kumbe baraka ni haki ya kila mmoja.
Nimebadili wazo langu na mwelekea Mungu. Kwake msaada wangu unapatikana.
Msaada wa mwanadamu ni wa muda mfupi. Na mizamu yangu kubarikiwa we.
Wakati ni huu wakubarikiwa. Zamu ni yangu sasa kupokea. Nimechoshwa na shida za dunia. Napokea kwako Baba, napokea kwako. Napokea kwako Baba, napokea kwako.
zaidi. Nimejipanga hadi nione matunda yake.
Yale Mungu amewekeza ndani yangu, najua Mungu yuko kazini kunikamilisha.
Akisema nimebarikiwa, nimebarikiwa tu. Hata ukipinga wewe leo, mimi nimebarikiwa tu.
Mlima gani kuu sana usiyoung'oa? Jaribu gani gumu sana usiloliweza? Chozi gani zito kwako usilolifuta? Ombi gani kubwa sana usilolijibu?
Wakati ni huu wa kubarikiwa. Zamu ni yangu sasa kupokea. Nimechoshwa na shida za dunia.
Ukiwa na shida usiende kwa waganga wa dunia. Ukiwa
amani kwa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Neno lako linasema, jicho langu likiwa safi, mwili wangu wote utakuwa na nuru. Nipe macho,
nipe macho nione, macho nipe macho nione, sawa sawa, nipe macho nione, macho nipe macho nione, sawa sawa,
nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
macho
nipe macho,
nipe macho nione,
macho,
sawa sawa,
Yesu nipe macho,
nipe macho nione,
macho ya roho,
macho
nilikuwa natafuta kipenzi cha roho si mwanadamu adanganye. Ahadi zake zote kweli, na amina nimemwona. Akisema ndio.
HHD Entertainment. Remedy the Entertainer. Entertainer.
Napata kizungu zungu sana. Ninapata kizungu zungu. Sometimes maisha inakuwa ngumu sana. Hata nimekosa nguvu. Lakini nakumbuka ahadi zako, ahadi zako. Tena nakumbuka matendo yako, matendo yako.
nilipojifungua ukapata kasi chana kenye afya ukanibembeleza tabasamu limejawa na furaha mateso umepitia mama mateso umepitia mama When you ukafukuzwa mama ninajua unara simanzi na majonzi pia umejawa makofi pia umezabwa watamani
ungekufa na usama
ukahama ukafukuzwa nyumbani kwako ukahama ukafukuzwa nyumbani kwako
Basi amelaniwa furaha ya mama pendo lile kutoka kwa mwana nasikitika sana wengine wanawapeleka kwa waganga mwasema anazina mtoto yule wa pili apatikani mwamdaku sana yule tasa si mapenzi yake ni mapenzi ya mola atapata mwana kama sara kumbuka maulana halali
lazima tuwapende mama
Now hear this.
Pia tu wakaka mixa kukupada tu sayo ukwa pale kwa nyukwa chikono na pika ukali Na jisa ungu tu juya u DJ Remedy na chipada nimekula ukali Yoda tamboka sutu inakuanga wani Hai DJ, DJ ulitoka dunia kani wane
Na siwezi jizuia kusema wako wema Na siyo kama najigamba umenitenda mema Na siwezi jizuia kusema wako wema Na siyo kama najigamba umenitenda mema Umekuwa mwema kwangu
Wako mwana ukamtuma
Now hear this.
nifundishe kunyamaza. Niko katika kipindi hiki boy, naomba nifundishe kunyamaza. Natamani kunyamaza lakini si rahisi, nifundishe kunyamaza. Natamani kunyamaza masia, naomba nifundishe kunyamaza. Nifundishe kunyamaza. Kwa ninayo yasikia kila siku, Bwana nifundishe kunyamaza. Kwa ninayo yaona kila siku, e Baba nifundishe kunyamaza.
Lango moja wa
another one. Another one from HHD Entertainment.
Iggy. So much now, they is closer than a toll. Henry Machuco, Rapton, and Arcane.
We have to tell them.
I pray upon Crystal, the King of Kings. I pray upon Crystal, the Prince of Peace.
I pray upon Crystal, the Lord of Lords.
I pray upon Crystal, the King of Kings.
Get a land, Lily, can now say, oh,
the King of Kings, and when I do that, my heart will listen. I pray upon Christos, the Prince of Peace, and when I do that, my mind will listen. I pray upon Christos, the Lord of Lords. When I do that, my heart will listen. I pray upon Mr. Emmanuel, Mr. Nice Eye, he's the Wahan. Testify, glorify, and then he'll satisfy. That's why me know that I the King of Kings. This is me no see that I'm in a yes, I call you from Namibia to Algeria, Kenya to Rwanda, and Ethiopia and Burundi.
Shida na wadhiki mfariji,
hakuna awezaye nituliza napokerwa.
Kimbilio langu
ni wewe, kiongozi wangu
ni wewe, mfariji wangu
ni wewe, mponyaji wangu
ni wewe, uokozi wangu
ni wewe, kipenzi cha roho yangu
ni wewe, baba yangu we.
Kwa giza nilipokuwa nikisumbuka duniani bila jawabu, nikiwa natamani furaha ndani kutua, nani moyoni tamuinua? Ah, wewe mkuu, baba mkuu.
Kuna days nilikaa kama laika manze, lakini within na hangaika, hadi Yesu aliponipa healing, yani real life, yani mkuu.
na sahili mpaka juu. Mara kwa mara naona sifa zangu duni. Mfalme mwenye makao juu mbinguni, aliye na damu safi shinda hata sabuni. Hii ni sababu moja kati ya mimi, tasema yote moyoni mimi na wewe hekaluni, hekaluni.
Uhimidiwe Bwana, upewe sifa Yesu. Uinuliwe Baba, wewe ni mkuu. Uhimidiwe Bwana, upewe sifa Yesu. Uinuliwe Baba, wewe ni mkuu.
Nimeumbwa kumbe cha kumpa Kristo sifa, za adui ngome tikisa. Ninapofungua changu kinywa sikiza, sijui lipi niseme lipi nitende, ndio nihisi nimeleta sifa za kutosha. Hakuna kipimo cha kupima daima, na sujudu abudu, kwani wewe ndiye wastahili zangu zote sifa.
Ulinishika nilipo kuwa na shida, uliniponya nilipo ugua. Nilipata faraja kwako Bwana, ngome langu, mwamba wangu. Machozi yangu ya kufikia, maombi yangu ya sikia. Nimkimbilia
Choo. No, no. mbali. Mapenzi na jua utatenda,
utatenda baba.
Maisha yangu ni wewe,
sifu kabisa.
Baba ni wewe, uzima wangu ni wewe.
Asante sana.
Usitoke. Ozali nzambe opikisaka. Eyo zali.